imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41, naho kwadukurikira ku rubuga rwacu rwa internet mwatwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Ed Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru yacu. Uyu munsi ni ku cyumweru, turahera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda, hanyuma guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, abagize Sena y'u Burundi barasaba ko ibihugu byakoronije icyo gihugu bitanga indishyi z'akababaro ku Barundi n'u Burundi. Ibyo bihugu birashinjwa kubiba amacakubiri mu Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda.
Mu seminari inkuru yitiriwe Yohani Pahuro wa kabiri, niho iyo nama y'iminsi ibiri ku munsi wa kane n'uwa gatanu w'indondwi irongo na reverandi kuriyo arongwe n'amashinga mateka yabereye. Abigisha ba kaminuza mu bisata bitandukanye na cyane cyane abanonosoye akahise ku Burundi baratanze ibiganiro ku bari bitavye iyo nama. Bari bagizwe n'abakenguza amateka baherutse gutogwa, abariko barasozera ikiringo cyabo, abashinga amateka batowe kuwa 20 ukwezi kwa gatanu, abashikiranganje, abagize umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kurekurirana na CVR, be nabo mu mugwi w'igihugu wigenga ucyo gateka kazina muntu CNDH. Inyuma rero y'amatohoza abo bigisha bakoze bakanashikiriza abari muri uwo mwiherero, haciye hafundikwa ibikorwa byihuta bikwiye gukogwa. Leta y'u Burundi isabwa gukora amatohoza akomeye kugira Barundi bamenye ingene igihugu cyabo cyari cyifashe abakoroni batarashika, kwitwarira ibihugu by'Ubudagi n'Ububiligi n'ababifashije mu gucanisha mu Barundi kugira bahanwe, gutunganya ikibano mu Barundi ukundi gusha kugira agatima k'amacako birafatiye ku bwoko kabibwe n'abakoroni karanduragwe n'imizi mu Burundi. Ububiligi n'Ubudagi busabwa gusaba ikigongwa Barundi kumabi babakoreye no gushumbusha Barundi. Ibyo bihugu birasabwa kandi gutanga ibitigiri nyavyo by'Abarundi baguye mu ntambara ya mbere y'isi yose, imiryango yabo igashumbushwa. Ubudagi bukanashumbusha Uburundi ku nka 1924 zanyazwe umwami Mwezi Gisabo mwaka w'1993, agaciro kaharugwa kugera mwaka w'2018 kuri miliyari 43 z'amadolari ya Amerika, be no gutahukana ibimenyetso byose biranga Uburundi bibitswe muri icyo gihugu. Ibyo byo gutahukana ibimenyetso byose biranga Uburundi bikaba kandi bisabwa no ku gihugu c'Ububiligi. Igihugu ca Tanzania za Amerika naco gisabwa kwemanga amabi yaturutse ku masezerano yeguriye Burundi ku ngoma y'Ububiligi inyuma y'intambara ya mbere y'isi yose, icyo gihugu kikanasaba kumugaragara ikigongo Burundi. Ekleziya Katolika nayo isabwa kwemanga uruhara rwakozwe n'abamisionari mu ivangura ry'Abarundi mu moko n'inkurikizi byazanye mu Burundi. Katolika irasabwa kandi gutahukana i Burundi ibintu byose biranga Burundi muri kahise kabwo bibitswe i Roma mu Butaliyano. Reverandi Kuri yarongoye inama nkenguzamateka, akaba yamenyesheje abagiye kuzobakorera mu ngata kuzobandanya icyo gikorwa batanguye bagiye babashikirije kugira ukuri ku mabi yabaye mu Burundi, ku ntwaro y'abakoloni kumenyekane kandi abakoze ayo mabi bahanwe. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro muri isanga ku mateka y'u Rwanda guhera kuri iki cyumweru ku Ijwi rya Amerika. Hashize imyaka 47 habaye igenduka ry'ubutegetsi mu Rwanda, hari ku itariki ya gatanu Nyakanga 73.
Rwanda, Abanyarwandakazi, muri iri joro u Rwanda rwari rugiye kugwa mu byago rutari ruteze kuzavamo.
Perezida Kayibanda yanze kwemera ko avuye ku butegetsi.
Perezida Habyarimana niwe watubwiraga ati namwohereje yakore indi ntumwa yagumye kubyanga.
Abenshi mu banyapolitiki barafashwe barafungwa.
Abanyamama bafunzwe bazikoma bapfuye muri perezida bagiye bafungwa presque bucece.
awanya politiki bafashwe barezwe iki bafungiwe he baguye he baziki bashingwe he
ngo bajyanaga babiri ibyo bakoraga babikoraga nijoro numvise ko hari abantu bahambwa hitwa mu kagoyi
ibyo bya Amerika yashaka kumenya ukuri ku byabaye
ufite wawe niyo yaba yari yakuye muri prison uwamya ko apfuye ukamya ko yahambwe cyangwa se yahambwe cyangwa se akubwiye impamvu impamvu
ikiganiro kizatangira kuri iki cyumweru tariki ya kabiri mu kigezweho nanjye Venuste Nshimiyimana
mu gihe ubucuruzi n'indi mirimo yari yarahagaritswe kubera icyorezo cya virusi ya corona igenda ikomorerwa hirya no hino mu Rwanda abakora umwuga w'uburobyi bo mu karere ka Rusizi bavuga ko bahejejwe mu gihirahiro umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Timistocle Mutijima yaganiriye nabo adutegurira inkuru ikurikira
imirimo myinshi yarasubukuwe by'umwihariko natwe hano mu karere ka Rusizi navuga ngo hafi ya yose ariko bigeze ku mwuga
Bwanze Imana Jean Claude akuriye ihuriro ry'amakoperative akorera uburobyi mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi aragaruka kuri icyo gihirahira avuga ko bakomeje guhezwamo mu gihe abandi bari mu mirimo
twanagerageje twe gushaka amakuru ku bayobozi batandukanye turabavugisha inzego zinyuranye ariko uwo tugerageje kuvugisha yirinda kutubwira byinshi ahubwo akatubwira ngo muwe muretse tuzababwira muwe muretse tuzababwira nta gisobanuro namba nta nama nta bikenewe nta kirenga kuri ibyo
abagize amakoperative y'abarobyi mu karere ka Rusizi bavuga ko kimwe n'izindi nzego ihagarikwa ry'imirimo kubera COVID-19 ryabasubije inyuma mu bukungu ubu barabara igihombo cyarenga miliyoni 60 mu mafaranga y'u Rwanda bakabaye barinjije atarabonetse kuko iki cyorezo cyateye bakiri mu mezi asanzwe abonekamo umusaruro mwinshi mu gihe abakora indi mirimo bo bakomorewe bakaba barimo gushakisha uko bazanza mu kariko ku barobyi nta kirakorwa ibikomeje kuzambya imibereho mu miryango
dusa n'ubugarijwe twaryaga tujya mu mazi tugakuramo igitunga abana n'ikidutunga tukanamwe amafaranga ya mitoweli ndetse n'amakaye y'abana n'amakaramu ariko kugeza ubu ngubu nta mbwato na bumwe amaso yose yagiye ku gifuka arafunzwe ubu turi aho ngaho
dufite inzara nyinshi kubera nta bintu byo maze tukibona tibatwemera tujyamo bafunguriye abandi fungura abamotari bafungura abandi bose ariko twebwe ikivu banze kudufungura ikivu sinzi imbogamizi zaba zarabayemo
nakoraga hepfo hano mu kivu turoba tukabona nk'uturiranga umuntu akabona nk'agafaranga yagura nk'agafuye muhira none ubu baradufungiye nta ni kode mfite bari no kukomeza basohora ba nyir'inzu
iki kibazo abakora umwuga w'uburobyi bafite bagisangiye n'abakoraga ubucuruzi bw'umusaruro wavuye muri ubwo burobyi biganjemo ab'igitsina gore bamwe muri bo baravuga ko nyuma yaho itegeko rirebana n'ibidukikije ribakuriye mu masambu bari bafite mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu ubwo bucuruzi aribwo bari basigaye bahanze amaso nyamara kuri ubu bwarahagaze
ikiva n'umurima niho dusarura ibishyimbo niho dusarura imyumbati niho dusarura ibijumba aho mu Kivu kuko abagabo bacu barobaga niba hari umugabo uzanye 20,000 yasanga nawe warabonye 10 mukaba mubonye imyumbati mukaba mubonye ibishyimbo mukagura n'umunyu n'amavuta ariko ubu ngubu nta hantu rwose twabikora
twari kwarakuwe muri za metero 50 ariko nta kibazo twari dufite tugicuruza dusambaza abana bacu ntabwo bari babayeho nabi none mwino minsi byagenze gutya nta mibereho dufite rwose
ubu ngubu twabuze n'agasabune tubura n'ibyo kurya ubu ngubu abana bacu barashaka kubwara bwake kubera yuko ibyo kurya nta bihari
aba bakuru umwuga w'uburobyi icyifuzo cyabo ntikirenze ku kuba bakomorerwa kugira ngo nabo bashakishe uko babaho mu miryango
by'ukuri ubuyobozi butubereye maso busanzwe bidufasha muri byinshi ariko nasaba ko no muri iki kibazo cy'icyorezo cya COVID by'umwihariko ku barobyi bakagombye n'ubundi kuturebera kure bagasa n'abareba zaba ari n'ingamba wenda zindi zidasanzwe tukaba twaganirizwa tugafatikanya gushyira mu bikorwa ariko nibura natwe tugafungurirwa tukareba ko ubuzima bw'umurobyi bwongera kuzahuka nk'abandi bose muri rusange
ntibyadukundiye kumenya icyaba cyaratumye uru rwego rw'uburobyi rudashyirwa mu mirimo yakomorewe mu karere ka Rusizi ndetse n'ibyo ababukoraga bateganyirizwa mu gihe batarafungurirwa kuko inshuro zose twagerageje kuvugana n'ubutegetsi bw'akarere bitadushobokeye ni mu gihe abarobyi bagaragaza ko bijyanye n'uko uyu murimo wabo ukorwa bishoboka ko bakora banubahiriza amabwiriza agenga ikumirwa rya COVID-19 arimo nko guhana intera kwambara udupfukamunwa isuku n'ibindi nibutse ko n'ubwo akarere ka Rusizi kakiri mu kato ko kutagenderana n'ibindi bice imirimo isanzwe hafi ya yose yasubukuwe Temistocle Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Usibye kutwumva ku ma radio yanyu, mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo irebana n'uburezi. Muri iyi minsi yose ihangayikishijwe n'icyorezo cya COVID-19 giterwa na virusi yo mu bwoko bwa corona, ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda REB cyashyizeho uburyo bwo kwiga binyuze mu itangazamakuru ryaba ibikoresha amajwi cyangwa amajwi n'amashusho, ni ukuvuga radio na televiziyo. Nyamara nubwo iyo gahunda yashyizweho, haracyari ikibazo cy'uko hari bamwe mu bana batabasha gukurikirana amasomo kuko bavuka mu miryango ikennye idafite ubushobozi bwo kugura radio cyangwa televiziyo. Ugasanga rero uburenganzira bw'abo bana bwo kwiga burahutajwe, kandi nyamara itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 mu itegeko risumba ayandi mategeko mu ngingo yaryo ya 20 rivuga ko buri munyarwanda wese afite uburenganzira ku burezi kandi akaba agomba kwiga amashuri abanza ku buntu, cyane cyane mu mashuri ya Leta. Ibi kandi bishimangirwa n'ingingo ya 26 mu mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Mu kiganiro cy'uyu munsi turumva bamwe mu baturage bo mu karere ka Gicumbi twaganiriye batubwira icyo babona cyakorwa ngo abana bose babashe gukurikira amasomo muri ibihe bya COVID-19. Turakomeza twumva ushinzwe uburezi mu karere ka Rulindo atubwira uko bafasha abana bavuka mu miryango ikennye. Tuze no kumva bamwe mu banyeshuri bo mu karere ka Ngororero batubwira uko muri iyi minsi bari gukurikirana amasomo. Ese uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi kivuga ku burenganzira bwa muntu, ubona hakorwa iki ngo abana bavuka mu miryango idafite ubushobozi babashe nabo gukurikirana amasomo muri iyi minsi ya virusi ya corona? Twandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari 07/28/08/32, cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ari 07/87/58/14/11. Wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ibitekerezo byanyu nimukomeze mubyohereze, turaza kugira akanya ko kubisoma.
Kurikira Ijwi ry'Urubyiruko mu kiganiro ejo.
Mu gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda REB cyashyizeho gahunda yo kwiga binyuze mu itangazamakuru, bamwe mu baturage bo mu murenge wa Nyamiyaga mu karere ka Gicumbi barasaba Leta ko yabagurira radio cyangwa televiziyo cyangwa se igafungura amashuri kugira ngo abana babo nabo babashe kugira uburenganzira ku burezi, babe babona uburyo bwo gukurikira amasomo muri ibihe bya virusi ya corona. Aba baganiriye na mugenzi wacu Pacifique Kurunziza. Reka tubumve.
Ndakeretse wenda nk'uwama nk'ubufasha bwa radio bakajya bigira kuri radio, wenda naho ubundi rwose basubiye inyuma nta kintu bajya bumva. Nese radio na televiziyo ko ntabyo mfite? Keretse wenda nk'uwama nk'ubufasha nk'iyo radio nk'abanyifite bakajya bigiraho, ariko rero ntayo mfite, nta bushobozi mfite rwose.
Ubundi biterwa n'ubushobozi, nkanjye na radio mfite kandi mfite umwana wiga. Numva badukopara nka Leta yadufasha n'ubundi yaradufashije ikatugurira radio cyangwa ikazidukopa tukajya tuzishyura buke buke.
Cyane cyane bisabwa kugira ngo bibareba ukuntu bakwiyegeranya bakagura izo televiziyo cyangwa se nayo maradiyo bakabona ukuntu bafata izo nyigisho. Radiyo niba ntazo bafite bagomba kwegera abazifite kugira ngo bikorwe mu neza byose, bakajya bateranira baterateranira.
Urabona hari ukuntu bagenda babaha ibitabo, hari iyo ari iby'imibare, utwana nk'utu ngutu twiga mu wa mbere no mu wa kabiri, hari igihe tubona akanya tukagira bagafata igitabo bakareba ibyo abarimu babigishije cyangwa amakaye, nuko tubibona.
Icyo bakora ababyeyi babafasha muri iyo myigire yabo mu gihe bari mu rugo bakajya bafata udukaye mu gihe barangije imirimo ikigoroba, abanyeshuri bagafata udukaye nimugoroba, ababyeyi bakabigisha bimwe byo bagiye bazi. Mu gihe wenda umubyeyi ari ntacyo azi yakora, ashobora kujya kwigira ku rugo baturanye wenda rufite radiyo, akagenda akicarana n'abandi bana bakigira kuri iyo radiyo bafite mu rugo rwo baturanye, naho yakwiga.
Ashobora no kwiga gufata amakaye yakoresheje akajya asubiramo mu byo bari barize.
Numva gufata amakaye bakagenda basubira mu byo bize ari byo byiza.
Bajya baduha umwanya w'ikigoroba kuko aribwo tuboneka, bakatubwira n'igihe bigira, bagenda bakicara ku baturanye nuko bakigana n'abandi.
Abana barimo batoya barimo gusubira mu makayi yabo bakiga, nabyo turabigerageza nk'ababyeyi. Uriya nago tuba tujya umwana zasubira inyuma burundu turabigerageza, ariko kubera n'imibiro tuba dufite akenshi na kenshi abayobozi bacu baba baturi hafi bajya bareba nk'izo ngo zimeze zicyo, bakaduha karadiyo nk'ubu umwana wanjye yigaga mu wa gatatu bari kuyasubira inyuma. Ubu iyo mubaje ati ngandika izina ryawe, ni ibintu bimurimo kumuva kure kubera ko adaheruka guhugura.
abaturage bati kereka batanze amaradiyo n'amateleviziyo ku miryango ikennye ku buryo nabo abana babo babasha kwiga. Abandi nabo bati bafungura amashuri hajya higa bake bake ariko natwe abana bacu bavuka mu miryango ikennye babashe kwiga. Turakomeje n'ikiganiro cy'uyu munsi ngaruka kwezi kivuga ku burenganzira bwa muntu. Hari uyu munsi turi kuganira ku burenganzira bwo kwiga, aho usanga muri iyi minsi abana bakomoka mu miryango ikennye abatabona uko biga kubera ko biri gukorerwa mu itangazamakuru kandi bakaba bavuka mu miryango idashobora kugura radio cyangwa televiziyo. Ese udukurikiye muri uyu mwanya ubona ute gahunda yo kwiga ku bana bavuka mu miryango ikennye? Dusangize igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari 07/28/02/32. Cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ari 07/78/54/11. Wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Muri studio nakiriye mugenzi wanjye Ucyeza Christera, agiye kutugeza ibitekerezo mwamaze kutugezaho muri iki kiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu, aho turi kuganira ku ngingo irebana n'uburezi cyane cyane ku burenganzira bwo kwiga ko banavuka mu miryango ikennye. Christera, nguhaye ikaze.
Mugenzi wanjye rakoze rero bakunze ibikiganiro mudukurikiye, hari ubutumwa tumaze kwakira kuri insanganyamatsiko iri kugaruka ku kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga, aho turi kwibaza tutese mubona gute gahunda yo kwiga binyuze mu itangazamakuru ku bana bavuka mu miryango idafite ubushobozi. Ubutumwa turi kubwakira binyuze kuri nimero ya WhatsApp ikiganiro ejo ariyo 07/75/81/41. Twihuse Theoneste Uwamahoro uri Kayonza yagize ati uretse kutabona ibikoresho mu buryo bufatika nk'insakazamajwi, ikindi kibazo ni ikibazo cy'ubushobozi bwo mu mutwe kuba bafasha. Ikindi uwigariye ibyo abayumvishe abadafite uwari busobanuze. Ntigirije Imana Seti uri Kigali waravuga ko kwigira ku ikoranabuhanga abona nta musaruro. Ati kuko ntagenda umva abana bafashe umwanya ngo bige bifashishije radio cyangwa televiziyo. Nta musaruro wabyo ku bana badafite ubushobozi. Naho Bagabo Jackson waravuga ko nta musaruro biri gutanga mu cyaro. Ati kuko nta bikoresho byo kubafasha bafite. Dukomeza dushime Imana Pacifique wiriri mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rugarika, yagize ati kwigira ku ikoranabuhanga ku bana bo badafite ubushobozi kuri njye mbibona nkaho bidahari. Kuko nk'abana bo mu cyaro ababyeyi barabakoresha, ikindi ni ibikoresho byo kwifashisha nka radio, televiziyo, kuko imiryango imwe n'imwe itabifite. Gasasira Tebujeni waravuka ku gahunda yo kwigira ku ikoranabuhanga ari nziza cyane. Ati nubwo bikiguye ku bana mu mashuri abanza.
Kurikirijwe iry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Christera, urakoze cyane ku bw'ibyo bitekerezo bakusanyije, ariko ndagira ngo mbere yuko nkurekura ngo ujye gusoma ku mazi manze nkubaze, ese wowe urabona yubahirizwa ute ry'uburenganzira bw'umwana ku burezi muri gahunda yo gutangira uburezi mu itangazamakuru?
Iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abana buri kubahirizwa, ariko ntitwavuga ko ari 100%. Biturutse kuki? Kuko hari abana bamwe na bamwe badafite ubushobozi cyangwa ibikoresho runaka bafata bagera kuri ubwo burezi. Urugero, hari abana mu miryango nko mu cyaro, hari abana nkuko byakunze kugaragara imiryango yabo idafite iyo radio cyangwa iyo televiziyo. Kimwe nuko hari abagaragaje ikibazo cy'amashanyarazi badafite.
Ubona hakubwira icyo kugira ngo izo mbogamizi zivanweho?
Kugira ngo izo mbogamizi zivanweho, icya mbere nuko hari programme nyinshi zitandukanye, none se ubu amashuri abana bazigirwamo ntari marazamurwa kugira ngo ubucuke bugabanyuke. Ibyo byose bimo birakorwa n'ababyeyi. Nibyo rero mu midugudu dutuyemo hari ubufatanye, ubufatanye burashoboka ndetse na leta ikadufasha, ariko cyane cyane ababyeyi baturanye mu midugudu bagafashanya.
Urakoze cyane Christera. Mu gihe mu Rwanda ubumenyi bw'amasomo atandukanye bukomeje gutangirwa kuri radio na televiziyo, hamwe na hamwe mu turere batangiye gukoresha uburyo bunyuranye ngo bafashe abana bavuka mu miryango ikennye ko babona insakazamajwi cyangwa insakazamashusho kugira ngo babashe kwiga. Urugero ni mu karere ka Rulindo gaherereye mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, aho batanze radio ku miryango irenga 100 mu rwego rwo gufasha abana bayivukamo gukurikira amasomo muri ibi. Marie Claire Singizwe yaganiriye na Bwana Jean Denis Nuwayo ushinzwe uburezi muri aka karere, maze amusobanurira byinshi.
Murakoze. Mu karere ka Rulindo twahise dutangira uburyo bwo kubafasha. Icya mbere twakoze, twabanje kwegera ababyeyi, noneho twiyambaza abakangurambaga bo gusoma no kwandika ndetse n'abajyanama b'uburezi tugira mu mirenge no mu tugari, kugira ngo badufashe gushishikariza ababyeyi gufasha abana kubona umwanya. Mu byo dukora, icya mbere twafashe telefoni muri buri murenge nibura ni 240, dufatanyije n'abafatanyabikorwa abo turafatanya gukurikirana uburyo abana bafashijwe muri mucumweru tugabana imirenge tugahamagara tukareba babafashije gufasha abana abana babonye umwanya wo gukurikira amasomo ikindi dufatanyije n'umushinga mureke dusome twatanze radio ijana mu miryango ijana ndetse hari n'uri mufatanye ko twabonye wahaye imiryango 15 ishoboye mu murenge wa Rusiga radio cumi rishize ndetse no mu cyumweru gitaha gufatanya na Nidoro abana bafite ubumuga batafite radio bashobora gukurikira radio nabo tuzaba radio kuwa gatanu cyumweru gitaha ikindi ku bufatanye n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi REB abana batabona hari ibitabo byateguwe by'ikinyarwanda icyongereza n'imibare ku buryo bakoresha braille
birumvikana hari byinshi mwakoze ariko ubu ngubu ndetsitsa cyane kuri ba bana baturuka mu miryango ikenye kugeza ubu ngubu batari babona radio cyangwa se bazibonye batinze abo ngabo bo uburezi bwabo bwifashe gute muri ibi bihe
nibyo koko hari imiryango idafite radio yewe hari n'abavuga ngo bakoresha telefone ariko ugasanga telefone zifitwe n'ababyeyi ababyeyi bigiye mu mirimo bagenda bajyanye telefone twarabatekereje dusanga nubwo turi gutanga amaradiyo ariko ntitubasha kubageraho bose noneho ku mashuri nshyiraho uburyo bwo gutiza ibitabo abana batoya ababyeyi baraza bakabaterira hanyuma biga mu mashuri yisumbuye umwana akizera ku ishuri bagashyiraho uburyo bwo gukaraba
turi kugenda tugana ku musozo n'izihe mbogamizi mu gihura nazo muri aka karere ka Rulindo kandi ni gute mwiteguye nyine guhangana nazo kugira ngo uburezi ubugere ku bana bose muri ibi bihe
imbogamizi za mbere hari yuko hari imiryango idafite radiyo n'igihe telefone n'igihe indi mbogamizi cyane cyane tuyikura ku bisubizo abana bagura muri za telefoni duhamagara buri cyumweru batubwira imbogamizi bagira imbogamizi batugira ya mbere nk'abo bana cyaro mu gitondo baba bari mu mirimo indi mbogamizi ihari navuga ni uko amasomo anyuraho igihe gitoya cyane bisaba ko hari umuntu ugomba kumufasha iruhande rwe umubyeyi se ubibashije cyangwa se undi muntu wo muri urwo rugo ushobora kuba yafasha abo bana nka bakuru babo bakabafasha gukurikirana amasomo ari kunyura ku maradiyo babakoresha imyitozo bahawe ndetse babasobanurira kurushaho rero mu buryo bwo guhangana nabyo icyo dukora icya mbere ku bijyanye no ku bushobozi tugenda tugerageza mu bushobozi duhabonye n'abafatanyabikorwa kuba amaradiyo tukayabagezaho ikindi mu bijyanye n'ingengabihe nubwo bakora imirimo tugerageza gushishikariza ababyeyi kumva ko abo bana nubwo baje batari ku ishuri ariko bayifate nk'aho muri ya minsi bajyaga ku ishuri hari imirimo babafashaga birumvikana ariko babahe n'umwanya wo gukurikirana amasomo ikindi tubashishikariza cyane cyane ababyeyi ni ugukomeza guha abana uburere uburere abana ntibajye mu businzi ntibajye mu buraya bakomeze kwigishwa ahangaha ni narwo ruhare rw'umubyeyi cyane rukenewe cyane kugira ngo abana bazongere gusubira ku ishuri nta kibazo cyabayemo abana bose bagaruke ku ishuri
arakoze cyane umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere ka Rulindo asobanuye ko bahaye ababyeyi bo mu miryango ikennye inyakiramajwi kugira ngo abana bose bige kandi batanze na telefone ku bakangurambaga b'uburezi mu mirenge kugira ngo zigeze bafasha gukurikirana imyigire y'abana ikindi kandi asoje atanga icyizere ko n'abana bafite ubumuga nabo bagiye guhabwa uburyo bwo bafasha gukurikira amasomo reka ronsabe Mizero Crispin uri ku buhanga bw'ibyuma dushyiremo indirimbo yitwa kutiga biragatsindwa ni iy'abakimaze original andagaruka dukomeza ndikiganira ejo bwanjye Kuva mu mpera z'ukwezi kwa Werurwe ubwo icyorezo cya COVID-19 cyageraga ku butaka bw'u Rwanda, leta yafashe umwanzuro wo kubifunza amashuri ariko ishyiraho gahunda yo kwiga binyuze mu bitangazamakuru. Ariko urebye usanga abana bose atariko bakurikiraye amasomo kubera impamvu zitandukanye zirimo n'ubukene bw'imiryango baturukamo. Umunyamakuru w'ikiganiro Jean David Hitimana yanyurikiye mu karere ka Ngororero mu murenge wa Hindiro, maze aganira na bamwe mu bana ndetse n'ababyeyi yahasanze bamugaragariza zimwe mu mbogamizi bahura nazo mu kwiga hifashishijwe radio na televiziyo. Reka tubumve.
Na muriro dufite na radio tugira abo bacuranga telefone gusa kandi ntabwo mbamara
Aba ni bamwe mu bana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza twasanze mu murenge wa Hindiro ho mu karere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Bamwe dusanze barimo kwikinira umupira w'amaguru bakunda kwita karere, abandi barimo kwikinira bihi. Iyo muganira bamwe bakubwira zimwe mu mpamvu zituma bigira kuri radio ndetse no kuri televiziyo, abandi bakakubwira impamvu batajya bakurikira amasomo kuri radio cyangwa se kuri televiziyo.
Ntabyo tugira ari radio na televiziyo, ntabyo tugira cyangwa telefone.
Impamvu nyine dukurikira amasomo kuri radio ni ukugira ngo twongere twibuke apana kugira nyine kuvetera mu rugo, ari ukuntu utiga ugasanga nyine urafetera nyine ntubasha kwibuka amasomo n'inyuma.
Ahagana ku isaha ine n'iminota 15 za mu gitondo nibwo nari nsesekaye Hindiro. Ikirere kirimo akazuba kavanzemo n'ibicu nibyo byarangaga aka gace gaherereye mu misozi miremire. Aba bana bari mu kigero cy'imyaka hagati ya 10 na 12 bavuga ko imbogamizi ahanini bahura nazo ari ukubura kwa radio na televiziyo bakurikiriraho amasomo yabo, dore ko nta n'umuriro bafite muri aka gace. Ibindi reka tubumve.
Kuri njyewe nta mbogamizi yongeraho, ariko nyine hari igihe wumva abandi bantu wenda bavuga baravuga icyongereza nyine bihuta, noneho ugasanga abandi bana bijyaho imbogamizi ugasanga barihuta, ugasanga hari abandi batazi icyongereza neza, ugasanga nyine babyumva neza nyine bajya bagenda gahoro gahoro kugira ngo nyine abandi nabo babashe kumva neza.
Hari ukuntu nyine tujya kwiga imbogamizi z'ukuntu bavuga bakavuga nyine bihuta bagira gute, muri make ntabwo ariko tubasha kubyumva.
Nyamara ngo nubwo bano bana bamwe babona uko bakurikira amasomo yabo abandi ntibabibone, ndetse bamwe bikaba bibafasha kuzasubira ku ishuri bikabafasha gukomerezaho amasomo yabo nta mbogamizi, abandi bakaba babona bazaba barasubiye inyuma. Mu byo basaba leta ni uko yaborohereza abadafite ubushobozi bwo kugura radio cyangwa gutunga televiziyo bakaba baziba, ndetse abandi bagasaba ko bibaye byiza babaho umuriro w'amashanyarazi. Hari n'ibyo kandi bakomeza basaba ababyeyi.
Nabasaba ibikoresho radio tukajya tubasha kumva amasomo.
Ababyeyi ikintu nabasaba cyangwa ababyeyi muri rusange ni uko bafata abana nyine bakababwira ati musubire muri amasomo mwigaga cyangwa se mujye kureba bagenzi banyu babashe kwigana.
Kuduha umuriro tukajya ducomeka wenda tukumva no kuri telefone.
Nubwo aba bana bakomeje kutuganiriza zimwe mu mbogamizi bahura nazo, haba babona uko biga n'abatabona uko biga, bamwe mu babyeyi twaganiriye nabo batugaragarije ko ikibazo bafite ahanini ari ukubura amaradiyo cyangwa se kubura umuriro w'amashanyarazi. Abafite amaradiyo kandi nabo bavuga ko hari igihe amabuye bashirana bakabura ubushobozi bwo kugura andi, ubwo amaradiyo bakayabika bagaterereye. Ihindura ho mu karere ka Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda, nge na David Hitimana intumwa y'ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye cyane aba banyeshuri ndetse n'ababyeyi babo, aho basobanura ko kutiga kwabo muri iyi minsi kuri guterwa n'ubukene kuko badafite ubushobozi bwo kuba bakigurira radio cyangwa televiziyo, yewe ndetse ugasanga n'ababifite kubera aho batuye nta muriro uhari rimwe na rimwe bibapfira ubusa. Muri studio rero reka nongere nakire mugenzi wanjye Christella Uwicyeza atugeze ibitekerezo mwatugejeho mu kiganiro cy'uburenganzira bwa muntu cyatambutse mu kwezi gushize aho cyagarukaga ku burenganzira bw'umurwayi.
Jaime urakoze cyane rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye nungiye kubaha ikaze nanone. Rero nk'uko mumaze kubimenyera rimwe mu kwezi tubageze ikiganiro ku burenganzira bwa muntu. Ubutumwa ngiye kubagezaho ni ubw'ikiganiro cyagarukaga ku burenganzira bw'umurwayi, aho twibazaga tuti si mubona gute iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi n'impamvu ituma benshi mu barwayi batabuharanira. Didas Nemeye Mukiza uherereye mu karere ka Burira yagize ati ku bijyanye n'uburenganzira bw'umurwayi akenshi umuntu urwaye amenya umuti yandikiwe ageze kuri farumasi. Ati kuko nibwo byibura asobanurirwa ibyo umuti yandikiwe bitewe n'indwara. Haguma Evariste uri Kigali we yagize ati abantu bakoresha ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mutuelle de santé ntibitabwaho nkuko bikwiriye. Akenshi bandikirwa imiti iciriritse gusa iyo ugize amahirwe ugahura n'umuganga mwiza akwandikira imiti myiza.
Tubashimire bagenzi bacu batugejeho ikiganiro ejo mu masegonda make cyane. Ndabasigira bagenzi banje badutegura ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro yari giyewe Edirwema mwari kumwe